Yeah.
Spider.
Sit pillars in the pew, pew. Pillars in the house, boy. Your boy Femur.
Samstreammusic.org.
Boy star. Check out our power. Check out our power. Kali. Watch me, brother.
Wala. Atina kuyango mungu wa lintile. Wala. Wala. Mungu wa sendu watu. Wala. Atina kuyango mungu wa lintile. Wala.
Natela kunguka fa wose ngwa pondela ababa bona bakafanga na chikela koshi na vezi ba remixes sasipira ha kwatoma na voice kuisangeli kwika yakutura mwaishe kukangwasa kweka kutonda pindanga nona tulipiga what else do you want kutonda ika sketching a pride I'm just on my lane kumutaka lunga kangweshi vakokeni hakiko game ngwa kuilinga maintain weka kungumona ngwawo ouhosenda kumbeketo kwa mingwa chikuivalaka Weka kungu mwena ngawo pa momu anashaka Ano wangu mwena mingu bure nitaka Hakiko miaso ya kusuhuli sawa mapuwa
Wala Atina kuyango mungu wa lintilega Wala
Pachikumi lwezanga
Wala Mungoze mbatu wala Atina kuyango mungu wa lintilega
Wala Zangama, ino maiki ngwa ili samba kama na ingu kawangarika Talenu manga, amwe geto star ngomu ngwa kuleze Weuka wemba mchabeli, wapua uleze Don't judge me, gengu na kunwila jose Just get mute, amu kuse
Wala, atina kuyango mungu alimbile Wala, mungu wese nwatu wala Atina kuyango mungu wa lintilega
Wala
Kwa lintilega
Wala
Muloze matu wala Kwa lintilega
Wala
Kwa lintilega
Wala
Wala
Kwa lintilega
Muloze matu wala
Yes sir That's how I shot this Ladies and gentlemen Your best freshest name in the game Your boy Freemix Big shout out Big Rose
Spider
Yes, bite on the beat.
On the beat.
Haha. Check out our power cardi. Baghetto superstars. Snoopy Ghetto, I got you. One is Johnny. Top commander. One is Muzaz in the Biu Biu. Sit Pillars commander. Kaikuz. Haha. Rami Rang. Ram G's. One Firo.
And Roxwell.
Kale Kale Oji. Wangu,
let the music play on.
One Maiko,
Eyo Dijenga, Roy K.
Samstreammusic.org.